Carbon music, baby.
Happy birthday to you.
Umevunja kabati, mbona kama una aibu, unacheza kautaki. Siku yako baby njoi, mina pindo kifuri. Chani kupe zodi atoi, kupe nini ujide. Wasu kusifia, wanawevu tu. Baby luna, nalikana wewe tu.
I know it's your birthday, yeah. I know it's your beautiful day, yeah. I know it's your birthday. Everybody wanna party, I know you wanna party. I know it's your birthday, yeah. I know it's your beautiful day, yeah. I know it's your birthday. Everybody wanna party, I know you wanna party. Na sisi ndugu zako tupo kwenye party yako. It's your birthday party.
Baba mama so strong. Party goes on. Kikinya mama unezo. Rishi keki na mama, keki na baba wafurahi. Urishi keki na wana wote. Jirani ndogo jamaa wote, keki na wana wote. Sia kukosa hii party, paka wajumba mashangazi. Sia kukosa hii party, birthday party. Tunafura kwa kusebenza all night long, all night long. Tunajideke kikwa meza all night long, all night long. Tunafura kwa kusebenza all night long, all night long. Tunajideke kikwa meza all night long, all night long.
Lusbasti yangu bana, na yuna niko pekee. Na ziona hey babies, na yuna Samba Music Africa. Na muna Mr. CEO CBH. Mimeja duda kiwa pambe, mambo iko fresh. Remutile meditation, imekuwa raha. Kweli yani, mimiche yota nichekesh. Napenda mkikata keki, wote mtakula. Huko arembo akicheza mkiruka chura. Wanangu wa baba kwa baba mkipendua. Kuna kresi wana kitachofata sijasanua. Kitachofata sijasanua.
Happy birthday to you.
Your birthday.